Blog Talk Radio.
Abanyarwanda kazi
namwe nshuti mwese baradiyo iteme ndabashuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cy'inkuru nziza mukunze kugerwaho na Pasiteri Simeon Ndwanye, ariko uyu munsi akaba ari njyewe madamu Leah Karegeya muri kumwe. Nkaba nishimiye kuza kubana namwe kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkaba nshimira radiyo iteme yatanze n'uyu mwanya rimwe mu cyumweru kugira ngo abakurikira ikiganiro kuri radiyo iteme cyangwa abakunzi ba radiyo iteme kugira ngo bumve n'ijambo ry'Imana. Haba hashize icyumweru cyose abantu bumva amakuru hirya no hino atari meza, inkuru nziza ku isi hirya no hino, ariko bikaba ari byiza cyane kugira ngo bahumurize n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirahumuriza, ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo. Tubemera twebwe tuzi ko ari igaburo ridasanzwe ridufasha mu bihe byose biba bikomeye umuntu aba acamo muri iki tuba turimo. Nkaba uyu munsi ntari jyenyine, nkaba ndi kumwe n'umukozi w'Imana wundi menyereye kuri radiyo iteme ariko mu ntara y'i Burayi, ukunda kubagezaho ikiganiro cyiza cy'iyobokamana na politike, witwa Laura Bahati mumenyereye. Ubwo nawe muhaye ikaze. Bahati, muranyumva?
Yego, turabumva.
Nkaba muhaye ikaze, ubwo nawe uzaba dukurikira. Ntabwo nshidikanya ko turi bugire ibiganiro byiza imbere y'Imana ku mwanya mwiza Imana iduhaye. Haba hari turi mu bihe bidasanzwe, ibihe biba bikomeye, ibihe bya COVID hirya no hino n'iwacu mu gihugu no muri Uganda, mbese turi mu bihe bisa nk'aho hari ibihe by'imperuka ugiye ku bantu basoma ijambo ry'Imana. Abantu rero bakeneye guhumurizwa n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tukaba twifuje kuza kubaganiriza ku nsanganyamatsiko ivuga ngo hakorwa iki kugira ngo dutabarwe. Nibaza ko Abanyarwanda benshi bahanganyishijwe no gutabarwa, kuko imyaka ibaye myinshi, turi mu maganya, turi mu bibazo bitafite ibisubizo. Ariko ku bantu bemera nkatwe, tuzi yuko Imana ari yo igira igisubizo cya nyuma, kandi ko Imana nta kibiyobe, ariko haba hari impamvu ibintu bitinda wenda ntibyo nk'uko tubyifuza. Nkaba rero nizera yuko ni ukuri Imana iri butuganirize, kandi icyo nzi neza ni uko ijambo ry'Imana ritamanukira ubusa, iyo rije riraza rigakora ikintu. Nkaba nifuza kugira ngo nk'uko bisanzwe tubanze dusenge kugira ngo abazumva aya magambo Imana igiye kuduha n'abari buyumve, kugira ngo abasubizemo intege mu bugingo, abasubizemo ibyiringiro, kuko gutinda kw'Imana abagereza baravuga ngo hizigire izi note dinayo, gutinda kw'Imana si ukwanga kwayo, ahubwo hari icyo ishaka kutwigisha. Ku mitima yihebye irushye ubundi biragora gutegereza, ariko hari ijambo rikubwira ngo utegereje ku iteka asubiza mu mbaraga. Muri Isaya 41:31 ariko havuga, iyo dutegereje twiringiye duhora dufite ibyiringiro, kandi Imana aho isubirira irasubiza, kandi ibikorera byose cyangwa kugira ngo tugirire neza. Ni Imana y'urukundo, ni Imana itatwifuriza kubabara nk'uko tubabara, ariko kandi ni Imana nanone igira akarikari k'ibintu bikaba kugira ngo iziheshe icyubahiro, kandi n'abantu bazamenye ko ari Imana. Ibyo niko mbibona nk'umukristu, kandi n'undi niko yabibona. Reka rero ntatsinze mbanze kwiragiza Imana, hanyuma tujya mu ijambo nyamukuru Imana yadushyize ku mutima. Ariko ntarasenga, reka mbanze nkore kubanza usuhuze nawe, ushaka kubanza usuhuze abakenya.
Murakoze kudutumira muri kino kiganiro. Amazina yanjye nitwa Laura Bahati, nk'uko madamu Leah yabibabwiye abatwumva, abamerere ku mugabane w'Uburayi. Mbonye rero kubasuhuza mwese abavandimwe n'inshuti n'abizera Umwami Yesu. Nizere ko turi bugirane ibihe byiza byo kungurana ibitekerezo no guhugurana ku bijyananye n'iby'ubwami bw'Imana, kuko umwana w'umuntu aho ari hose gutabarwa kwe kuri ku Mana nta handi kwava. Rero mbone yo kubasuza mwese iyo muhereye ku migabane itandukanye ubona ubw'Imana bubane namwe.
Reka duce bugufi. Uwiteka Mana nzima, Mana ishobora byose, Mana yumva byose, Mana irebera hose icyarimwe, tuje imbere muri aka kanya tuduhaye, duciye bugufi Imana kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Ni ukuri tukubere imikoro abari bo uvuga, twifuza ko ijambo ryawe riza rigahumuriza abaryumva n'abazaryumva Mana, twifuza ko riza rigahindura imitima ya bamwe, cyane cyane ko ritubwira ngo urushye n'uremerewe ntabwo usanga uzamurwura Mana. Abarushye baruhure, abatarakumva bakumve, abafite amatsiko yo kumva kuri Imana yatabara bazabone no gutabarwa kwawe bagushime. Turakwakiriye rero Mana, tuguhaye ikaze, ubane natwe, reka umwuka wawe ari we utuyobora, ibyo tuvuga byose n'ibyo dukora byose Mana tuguheshe icyubahiro. Nibyo Mana tuba ubusa ku wowe Mana w'Imana wigaragaze kuri iyi radiyo, ndetse dusengera nabo kuri radiyo baba baduhaye icyanse kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, kugira ngo Mana nabo ubahe kuzakumenya, kuko utakuzi araruha cyane Mana. Twebwe abagiye ubuhiro kumenya ngo turagushimira rero Mana, turakwinginze kugira ngo utubane natwe kandi byose bikorwe mu bushake bwawe n'urukundo rwawe, byose bisenge mu kwizera kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
Amen.
Nyine rero nk'uko mvuze ngo insanganyamatsiko yacu ni ukuvuga ngo hakorwe iki, cyangwa wowe wakora iki, wowe utwumva n'uzatwumva, wowe wakora iki kugira ngo Imana igutabare. Abanyarwanda tumaze nyine imyaka duhangayitse, hari benshi barimo kugerageza, hari amashyaka ya politiki yirirwa akora, natwe dusa nk'aho twabibayemo twabyisanzemo kubera ibibazo byinshi nyine byose bitureba nk'abanyarwanda, ariko ukareba wareba hirya no hino nk'umukristo ukabona ko nta handi gutabarwa kwava, kandi n'ubundi ari politiki, ari mu ngo zacu, ari mu bashakanye, ahantu hatari Imana iteka ntabwo hashobora kugira amahoro arambye, n'ayahaba yaba hari temporari ntabwo yatangira. Ariko Imana yacu ni Imana igira restoration, kuva mu Cyongereza restoration nk'uko nabivuga mu Kinyarwanda, ni Imana
ikunda restoration no gusana.
Isana ni Imana ikunda gusana imitima ibabaye, ni Imana yomora ibikomere, ni Imana mbese yifuza ko tugira amahoro, ni Imana idukunda, ubundi yifuza yuko tubaho mu munezero. Niyo mpamvu bavuga ngo ibikorwa mu isi bikorwa nk'ibyo mu ijuru, ubundi intensho ni Imana rero kugira ngo kuri iyi si tuhagire amahoro, ariko kubera imbaraga za Satani yahamanukiye niyo mpamvu tutagira amahoro. Nkaba rero nifuza ko Pastor Bahuturi dusome Ikinyarwanda kirambisha, dusome ijambo ririmo Petero wa mbere igice cya gatanu kuva ku murongo wa mbere kugera kuwa cumi na gatatu, twumve inama ijambo ry'Imana yatubwira kugira ngo tumenye uko twitwara kugira ngo Imana idutabare. Icyo nicyo twifuza, nicyo umunyarwanda wese yifuza, ni ugutabarwa n'Imana kugira ngo tube ku ngoro kiriho
uvuze Petero wa mbere igice cya gatanu guhera ku murongo wa kangahe?
Wa mbere kugera kuwa cumi na gatatu.
Okay, haragira ati aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi mukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi ifatanije namwe bwiza uzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi, kandi umutayiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Namwe basore mugandukire abakuru mwese, mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, uko Imana irwanya bibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu, Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. N'ibindi bisindisha mu bimaso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Umurwanya mushikamye kandi mufite ukwizera gukomeye. Muzi yuko bene data bari muri mwisi muhuje imibabaro. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo. Izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze. Ibongerera imbaraga nimumara babazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Amen. Bandikiye urwandiko rw'amagambo make rwanditswe n'ukuboko kwa Silwano mwene data wo kwizerwa, uko ntekereza mbahugura mpamya yuko ubuntu bw'Imana navuze ari ubw'ukuri. Ni mu buhagararamo mushikamye itorero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nk'amwe rirabatashya n'amari ku mwana wanjye nawe arabatashya.
Byagiyemo cyane n'indeba inama yo kwikorera yagiraga ibitorero aravuga ati ndi umwe muri mwe kandi ndi umuhamya wa Yesu Kristo, avuga ubutumwa bw'amahoro bugire muri mwe mu biheshwa no kumenya Imana Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarisha ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo ni byo byatumye aduha ibyo yasezeranije y'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhinga no gukira kononekara kuzanwa
ni wowe wavuze Petero wa mbere
igice cya gatanu. Aha ngaho turabona Petero nyine yahuguraga itorero ababwira uko bagomba kuyobora ndetse n'abakozi bo mu itorero twavuga nka ba bishopu n'aba reverandi n'abavugabutumwa n'iki, ndetse arabwira abayobozi. Ariko iyo tugiye muri context y'abayobozi ntabwo twahagarara ku bakozi bo mu idini gusa. N'umubyeyi nkanjye ndi umuyobozi, n'abashakanye harimo nyine umukuru w'umuryango muri za leta tugira abaperezida n'abaminisitiri, bose twese turi abayobozi. Ariko ahangaha Petero nyine arasobanura uko bagomba kwitwara kuva ku murongo wa mbere kugera kwa kane ngo muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinda mubikunze nk'uko Imana ishaka atari ubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo bw'umutima ukunze, ndetse gukorana ubushake. Nkunda amadini nyine n'uko yangiritse abakozi bine abakangiritse, ariko ubundi mu itorero ry'Imana nkunda ukuntu abantu bakorera ubushake kandi bakumva ko bakora babikunze. Ariko mu bintu bya politiki bakora ibintu kubera indamu cyangwa kubera ko bumva ko bari guhemberwa. Iyo ukora udashaka guhembwa ukorera ubushake kandi ugakora koko nk'ibyo Imana ishaka, ugakora wumva ushaka kugirira umuntu neza, wumva ushaka nawe kugira akamaro utagendereye yuko hari ugushima cyangwa guhemba. Iyo rero dusubiza inyuma tukareba ukuntu tubayeho, tureba ibibazo by'Abanyarwanda barimo, turimo kuvuga turi kuri tapisi yo kuvuga ngo twakora iki kugira ngo Imana igutabare, twakora iki? Ahangaha turabwirwa ngo niba tugomba kubara umukumbi, ni ukuvuga uya shepherd, niba niba warashinzwe kugira ngo uragire ubwoko bw'Imana cyangwa se warashinzwe kuyobora ikigo runaka, ukiyobora ute, werekana ute ko aha baratubwira ngo ugomba kuba icyitegererezo. Kugira ngo icyitegererezo ni uko ugomba kuba uciye bugufi kandi ukunze abo ngabo ubuyobora. Ariko twebwe icyo tumaze kubona nyine mu gihugu cyacu, ukuntu igihugu kiyobowe, ukuntu abantu babayeho, noneho natwe ubwacu tuyoborwa tumeranye dute, tubanye dute? Kuko iyo tugiye gukurikira amakuru y'ibiganiro biriho muri iyi minsi, hariho ama YouTube n'amaradiyo, ukumva ukuntu n'abababajwe n'abiciwe n'abishe bose usanga twese twarabaye nk'aho twese ducumura muri Masiya. Kuko hari ijambo ry'Imana muri Yakobo 5:16 bavuga ngo twasubirane ibyaha kandi dusengerane kugira ngo dukizwe, kugira ngo dukizwe. Ariko noneho ugasanga aho kugira ngo twasubirane ibyaha tunasengerane kugira ngo dukizwe, ngo kandi isengesho ry'umukiranutsi dukiza byinshi, numva jyewe umutsi w'Abanyarwanda ari ukwasubirane ibyaha bagasengerana, noneho Imana itabakiza. Kuko kugira ngo uhitwe umukiranutsi usenge Imana ikumbe, ni uko wabanje kwihana. Ugomba rero kwihanira mugenzi wawe, nawe akakwihanira, mugasengerana. Noneho icyo gihe muba mukiranutse, munasenga Imana, mukavuga muti Imana dutabare yatuye, Imana yabatabara. Ariko icyo tubona muri bene wacu, iyo twumva ibiganiro hanze aha ngaha, wumva umuntu ashaka guhamya undi ngo abe ari we witwa ko ari we wakoze icyaha, nk'aho icyaha cye kizahanagura iki? Nicyo kintu kibabaje cyane. Imana rero itugirire neza kugira ngo aya magambo twumva Petero arimo kubwira itorero, twumve ko ari nkatwe Abanyarwanda tubwirwa ngo muragire umukumbi w'Imana w'umuri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, nk'abahata. Niba Imana yaragushyize ahantu ngo ikaguha uwo, ikaguha inkoni y'ubushumba ngo ugire icyo uragira, niba uyoboye igihugu, niba uyoboye umudugudu, niba uyoboye mu rugo rwawe, umenye ko utawuyobora nk'ubahata cyangwa se nk'ubahatwa, ahubwo uyobora ku bw'ubushake bwawe, ubwo gukunda kwawe, ngo nk'uko Imana ishaka, atari uko wowe wifuza. Indamu mbi, kuko abenshi tubona Abanyarwanda bahemukijwe n'inda nini no gushaka kugira ngo batone, ugasanga umuntu agambaniye undi, umuvandimwe yihakanye umuvandimwe we, ugasanga aricyo kintu kizana amacakubiri. Ubu haje amazina mashya, ukumva umuntu arita umunyarwanda mwene se, ukwiye kuba ari mwene se ukamwita andi mazina, ukavuga ko adakwiye no kuba umunyarwanda, ukibaza ukavuga se wowe igihugu uburenganzira gifite kurusha undi munyarwanda mwene wanyu ni ubuhe? Ariko ibyo nibyo tubona buri munsi. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwanga mwene se wese n'umwicanyi, ibyo biri muri 1 John, niba nibuka neza. Uwanga mwene se wese n'umwicanyi. Ubu se twavuga dute utari umwicanyi mu banyarwanda muri iki gihe? Ninde utagambaniye mugenzi w'abamuvuga? Ubu hariho intambara yo kuvuga ngo kanaka, ngo bemere ba kanaka ko bishe, nubwo baba barakwishe kurusha uko wishe, mwese murabicanye. Aho kugira ngo mwasirirane ibyaha musengerane, Imana ibababarire, noneho munasengera igihugu cyanyu cyongere gitabarwe, ahubwo urashaka kwemeza kanaka noneho ko yakoze nabi kukurusha, kugira ngo munganye mu balansingi, kubalansinga ibyaha bimaze. Imana rero idufashe cyane kugira ngo aya magambo nk'aya aba amanutse, kugira ngo agire icyo afasha imitima y'abantu bamwe yanangiye. Yumva ko gucirana imanza no kumva yuko umuntu ariwe ufite uburenganzira bwo kuba mu gihugu kuruta ikindi, kandi mwese muzi neza ko muri Abanyarwanda, tumaze iminsi twumva ibintu by'Abanyamurenge, mbese wumva ari Imana yonyine izatabara Abanyarwanda, uretse ko Imana igira ububasha, wenda hari abahonoka bagasenga Imana ikaza ikadutabara. Dukomeze rero nyine ngo umurongo wa 5 aravuga ngo namwe basore, urumva ko Petero yabwiye abakuru ababwira ati mube icyitegererezo, kandi umutahizi naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ni ukuvuga nuyobora neza uciye bugufi ugakunda buyobora ntabwo baravuga ngo umutwe urwaye n'ibihimba byose birwaye ntabwo ubuyobozi bwaba bubi ngo abayoboka aba aribo bababizi urumva yuko ingaruka iba rusange n'ababi n'abiza bakagenderamo kubera iki kubera hejuru biba byapfuye n'ahandi hose hakarwara imana rero idufashe kugira ngo abanyarwanda dusubireho abari mu buyobozi bace bugufi kugira ngo igihugu cyacu kigombe gusa kigire uburyo bwo gutaba nako imana yumve gutaka kwabo kuko abanyarwanda benshi barataka ariko ntabwo imana izabyumva idafite undi yanasimbuza abakora ibyaha kuko bose baracumura ntabwo nzi niba mbivuga neza ariko nyine ahangaha harasiga ngo namwe basore mugandukire abakuru mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorane kuko imana irwanya abibona naho abicisha bugufi ikabazamura hari n'irindi jambo rivuga nyine ngo pride comes before destruction ubundi imana ikunda abantu baciye bugufi ariko ibyo tubona ni uko iyo abantu imana yabagirira ibintu bakazamuka aho kugira ngo bace bugufi biyongera noneho kuzamuka bagashaka no gusumba ya mana yabashyizeho yabashyize imana idufashe cyane agakomeza akavuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu satani azerera nk'intare ashaka uwaconshonyera mwirwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mu isi mu bihuje imibabaro kandi imana igira ubwoba bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho muri Kristo Yesu ahangaha turi gusa nyine ko dufite satani ikoresha abantu bamwe nako twese kandi ngo duhuje icyo kibazo buri twese dufite intege nke satani yadutegereje ariko iravuga ngo tube maso ikintu cyisha abanyarwanda ni ukugendera nyine kuri izo ndamu zabo noneho ugasanga satani ntibura kugakura ugasanga umuntu arateranya mugenzi we umuntu aragambanira mugenzi we ariko ahangaha turabwirwa nyine kugira ngo twicishe bugufi kandi tube maso kugira ngo tuneshe umwanzi icyo gihe nibwo tuzasenga imana ikaza ikadutabara imana rero itugirire neza kugira ngo dukanguke tumenye yuko muri iyi si duhura n'ibintu bikomeye ariko ntibyo bikwiye kutwibagiza yuko tuve rimwe kandi ko tugomba kubaha imana kugira ngo tuneshe iyo myambi yose yasatangiye dutera imana itugirire neza imana rero itugirire neza kandi idufashe kugira ngo ibi bintu biba ku banyarwanda ntabwo ari impanuka ntabwo imana ituhorera kubera yuko itwanga cyangwa kubera yuko itazi ibyo ducamo ariko yaduhaye igihe gihagije kugira ngo tuyigarukire kuko muri Hosea gatandatu umurongo wa mbere ntuvuga ngo nimungarukire mbakize bahire ngo mwize tugarukire imana ngo yaradukomerekeje kandi niyo izafumura imana yacu yemera ko dukomereka ariko ifite umugambi wo kutwomora God is the master of reconciliation niyo yatanze umwana wayo kugira ngo abari mu tutazarimbuka izo zose n'imbabazi z'Imana ntabwo bigiye gucamo ariko ikintu kibabaza Imana ni uko twibagirwa umuntu yibagirwa n'aho yamukuye umuntu akibagirwa n'abamufashije umuntu akibagirwa na ndetse akibagirwa iby'Imana yamukoreye byose ugasanga mbese sinzi uko nabisobanura ngo mbandikize urwandiko rw'amagambo make ngwandika ku kuboko kwa Sawuli mwene Data wo kwizerwa uko ntekereza mbahugura mpamya yuko ubuntu bw'Imana navuze ari ubw'ukuri n'ubuhagararamo bushikamye ndetse n'iduhagarara mu buntu bw'Imana dushikamye izadutabara kuko imbabazi z'Imana Paul yavuze ngo imbabazi z'Imana ziri sufficiency ngo kuko mu ntege nke zacu nibwo Imana idukoreramo Imana rero ntiyobeye intege nke zacu kandi kuko idukoreramo kugira ngo ibiduhangayikisha byose ariko condition yayo ni uko tuyubaha tukayubahisha tugakora ibyo ishaka ko dukora Imana rero idufashe cyane ndagira ngo nawe bahati wongere kuri iryo jambo risobanuye bihagije ariko Imana ifite amasezerano meza itubwira kudutabara itubwira ko the promises of restoration are so many in the word of God ubwo ndumva naguhumanya ukera boretinga kurushaho
yego bakoze ko mu mwanya kuri kino cyanditswe tumaze kudusomera cya Petero urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatanu reka tubanze tugire icyo tukivugaho gato abantu Petero yandikiye runo rwandiko ni bande Petero yandikiye urwandiko itsinda ry'abantu bari baritandukanije n'isi n'ibiri mu isi n'ubupagani bwose bajya mu itsinda ry'abemeye kwizera Kristo no kumwumvira no guhitamo kuba abana b'ubwami bw'Imana bayoborwa n'umwuka wa Kristo. Nibwo rero Petero yabwiye ano magambo ntabwo aya magambo ari ubutumwa bw'abantu bose abapagani n'abatubaha Imana bwari ubutumwa bw'abemeye kujya mu itsinda ry'abubaha Imana bwari ubutumwa bw'abashumba bemeye kuba abigishwa ba Kristo badashaka inyungu zabo badashaka icyubahiro cyabo badashaka ibyabo ahubwo bashaka ibya Kristo kwa Kristo ari we ushyirwa hejuru maze abandikira runo rwandiko ibibazo abantu dufite turi mu isi ariko ntitumenya n'amatsinda tubarizwamo hari amatsinda y'abari mu byabo mu bya politike hari amatsinda y'abari mu by'amadini atandukanye ariko itsinda ry'abagenda bubaha Imana muri Kristo abo bantu kubabona biragoye kuko uri muri ririya dini yigita umukizwa wiriye muri ririya akiyita umukizwa kandi ujya kureba imyumvire n'imyizerere ntibahuza icyo gihe ugasanga ukavuga uti se iyo mana bacagaguyemo ibice ni Imana nyabaki ariko abangaba Petero abwira n'abitsinda ry'abayoborwa na Kristo nibo bafite kubaha Imana nibo bafite gutwa kuyobora abandi badabatwaza igitugu nibo bafite kuyobora abandi badashaka icyubahiro n'inyungu zabo barabikora kugira ngo banezeze umwami wabo nk'uko yabibategetse itsinda rero ni abantu se bangahe baririmo muri kino gihe cya none ko buri muntu wese yiremeye ikigirwamana kiwe mu mutima akayiyoba kuko kamere y'ibishaka kamere y'umuntu uko abishaka atari uko kamere y'Imana ibishaka reka rero tugaruke ku ijambo umutwe w'ijambo ugira uti twakora iki kugira ngo haboneke gutabarwa abanyarwanda babone gutabarwa buriya utabarwa ushaka gutabarwa n'ubabaye kandi ubabaye iyo ashobora kuba yumva ko yihagije mu kwikura mu bibazo, icyo gihe nta butabazi aba akeneye. Umuntu rero akenera gutabarwa bitewe n'umubabaro cyangwa se n'ibibazo bimurushije imbaraga, noneho akifuza agavuza induru cyangwa se agatabaza kugira ngo atabare. Rero umuntu biramugora cyane muri kamere muntu, umuntu muri kamere za kamere muntu uko twaremwe cyangwa uko duteye kuva kuri Adamu wakoze icyaha tukaba turi inkomoko ye. Kamere muntu mu kintu igikora cya mbere inyinyurana n'Imana, kamere muntu ntigishaka gutsindwa, iteka yihagararaho. Kamere ikirarira, kamere ikibona ko ari nziza, kamere ikihimbira uburyo bwo gusenga, kamere ikishyira inzira y'ukuntu igomba kuyoboka Imana, kamere ikishyiriraho amategeko. Rero nigeze kubwira abantu, ndababwira nti buriya nkunda Imana, ikintu nkunda Imana ni kimwe, muri experience y'ubuzima nanyuzemo nanjye narabibonye, amagambo wayigisha abantu ntibashake kuyumva kubera ko adahuje n'uko kamere zabo zibishaka. Iyo rero abantu badacishwa bugufi no kumva amagambo akora ku ntege nke zabo ngo bihane, icyo gihe Imana ikikora ibatega iminsi, ibihe bikazaba ari byo bibigisha. Nkurikije uko mbona kamere z'Abanyarwanda ubushakashatsi nakoze, ntaho butaniye kamere zabo, umuco wa kamere muntu y'umunyarwanda ntaho utaniye n'uw'Abisirayeli. Buriya Abisirayeli Imana ibakura kwa Farawo bari bari mu mubabaro, mu mubabaro umwe mubi, wibaze ibisekuru n'ibisekuruza bigeze kuri bine imyaka 400, babonaga ko nta handi ubutabazi babukura uretse kuri ya mana bumvise ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana irabibakorera, yibuka isezerano ryayo, ibona agahinda n'umubabaro bafite, kandi ibona ko nta wundi muntu waba ku isi wabatabara. Imana yagurutsa Mose kugira ngo abatabare. Ariko wibuka amagambo yababwiye, nimugera muri icyo gihugu ntimuzirare, ntimuzifatanye n'abanyamahanga n'ingeso zabo n'ibigirwamana byabo, ntimuzarye muhage ngo jye witeka munyibagirwa. Ukurikije neza ariya mateka ukayasoma, wibaza ukuntu abanyarwanda bari bari hanze mu buhunzi kuva muri za 59, nta muntu ushobora kubasha guhaguruka imbaraga zabageza mu gihugu. Ariko ya mana yumva agahinda kabo n'umubabaro wabo n'ukuntu bahunga n'ukuntu Idi Amin n'abaho bote babica babatoteza abasaza n'abakecuru, abandi hirya no hino baranyanyagiye, Imana iragerageza irakusanyira ikusanyishyiramo bamwe imitima ifite umutwaro, abo twumva ba Fred Rwigema n'abandi bose bari babifite mu mitima yabo, baregerana bahuza imbaraga, support ziraboneka, baratashye. Hakuba hayamana hakwikira bugufi hakuyishimira, barayihindutse, bishimiye urusaku rw'imbunda, bishimiye amayeri y'uburyo bafashe igihugu, Imana yo no gushyira ku ruhande nta n'agaciro igifite. Ijambo ry'Imana iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha umwana w'umuntu. Imana ushobora kuyigizayo ikagenda rwose ikakubisa mu byawe ukikorera ibyo ushaka, ariko ikareka Satani nawe akinjira, kuko hano ibintu ni bibiri. Iyo udacunzwe n'Imana, Satani aba kuri hafi, kandi aho Imana iri Satani arahahunga. Ubwo rero habayeho kwirara, abantu bogeza abandi, barabazamura babashyira hejuru. Icyo cyonyine ni icyaha gikomeye, gufata Imana icyubahiro cye bakagishyira hasi, ahubwo bakizamura bakazamura abandi, bakiyita ibitangaza, bakiyita bakomeye, bakiyita abanyabushobozi. Hari ikosa ryigeze gukorwa mu gihe cy'urugamba rwabayeho igihe cy'umwami witwaga Sawuli. Umwuka w'Imana yari ari muri Dawidi, yari umusore muto. Dawidi amaze kwica Goliyati kandi umwami yari Sawuli, abaturage ngo baraza bogeza Dawidi, bagenda baririmba mu nzira, ngo Sauli ngo yishe ibihumbi ngo ariko Dawidi yishe inzovu.
Abagore.
Iryo jambo ryaramuriye cyane Sauli. Ni naho conflict cyangwa se urwango rwa Sauli na Dawidi guhangana byatangiye. Kwishyari ryahise ryinjira muri Sauli abaturage bahimbaza Dawidi akana gato ngo kishe Goliyati. Hanyuma umwami akaba ari we wishe ibihumbi. Ni nko kuvuga ko umwami bari bamushize hasi, Dawidi asa nkaho agiye hejuru. Bigaragara Sauli ko atangiye kugira amakenga ko amaherezo Dawidi ashobora kuzamusimbura ku bwami. Iryo ni ryo kosa rikomeye ry'Abanyarwanda. Abaturage bazamura inzego z'ubuyobozi bakazimika bakazigira ibigirwamana, Imana bagashyira ku ruhande nk'aho itakibaho kandi itagishoboye. Ariko nyamara icyubahiro cy'Imana ntabwo Imana izagiha umuntu. Icyo Imana ishaka ni uko abantu aho baba bari hose bayubaha, bayiha icyubahiro cyayo, Imana igahora iri kuri top. Ariko iyo umuntu amaze kugira umurengwe akerekana yuko hejuru ye nta ubushobozi afite bwe, nta kindi kintu kimurenze ubushobozi kimuriho, maze abantu bakamwogeza bakamuzamura, uzamenye ko icyo gihe gusa aho hantu hagiye kwinjira umuvumo n'ibyago. Ndaguha urugero. Hariho abami babiri babayeho muri India. Hari umwami witwaga Nebukadinezari, bongera abaho n'undi mwami witwaga Senakeribu. Umwami Nebukadinezari yigeze kubaho avuga ngo Babiloni ni umurwa yiyubakiye ku rwego uwo mwami Nebukadinezari yabonaga ko nta zindi mbaraga zimuri hejuru zimurenze, ari we garuriro, niwe garukiro, niwe herezo ry'imbaraga z'isi yose, niwe mana muri make, ni ku mutima wa kamere. Ariko inzozi zagiye zinyura muri ba Imana yimunyuzamo ba Daniyeli bakazimusobanurira, nibwo kamere ya Nebukadinezari yatangiye gusobanukirwa ko hari izindi mbaraga zirenze Nebukadinezari zimuri hejuru we atarazi. Undi mwami witwa Senakeribu yigeze kugenda tuka Abisirayeli ku nkuta za Yerusalemu, akajya abwira umwami Hezekiya ati, ni iyihe mana ishobora kugukiza amaboko yanjye? Ko izo mana zawe wiringiye ntago zagukura mu maboko yanjye, gihe umwami Senakeribu. Ariko Yesaya aragenda abibwira ahumuriza umwami wa Isirayeli aramubwira ati, uriya n'ingabo ze ntago uzongera kubabona ukundi. Kamere ya Senakeribu yamwumvishaga ko nta zindi ngabo, nta bundi bushobozi bumurenze we n'ingabo ze, niwe herezo ry'imbaraga z'isi. Iki nicyo kibazo cy'icyaha gikomeye Abanyarwanda bafite, uhereye ku butegetsi, ku bushorishori kugera hasi. Biyumvisha ko nta zindi mbaraga zibari hejuru zabakozaho urutoki, kandi Imana niyo yimika abami, niyo ikuraho abami, igashyiraho abishaka. Ikinababaje ni uko n'ibiri kuba mu bindi bihugu, ku bategetsi bandi, kuri za leta, ku baturage b'ibyo bihugu, Abanyarwanda bitari kubaha isomo ngo bige. Ubwo rero nimba ibyo hanze bitabahaye isomo bazaribonera mu gihugu indani, naho bari hose mu mahanga bazigishwa n'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo ibihe bizabigisha. Ngarutse rero ku ijambo wavuze uti twakora iki kugira ngo dutabarwe. Icyo Imana ishaka ku bantu ni igiki? Ni ikintu kimwe, ni ugutsindwa. Gutsindwa mu mutima. Kwemera ko turi babi. Kwemera ko tudashoboye. Kwemera ko turi abanyabyaha. Kwemera ko turi abatindi imbere y'Imana ko kubabarirwa. Igihe cyose rero hatarabonekamo gucika intege ngo tuboroge, dutake, dushake ubutabazi, gutabarwa ntago kuraza, ntikuraboneka. Uko bamwe biringiye amashuri yabo bize cyane, abandi biringiye amafaranga bahunitse, abandi biringiye icyo bari cyo mu myanya y'inzego z'ubuyobozi, mu nzego z'ubuzima, abandi biringiye amafaranga, biringiye imitungo, biringiye amamodoka, biringiye amazu menshi, biringiye inganda zabo bubatse, biringiye ubutunzi bafite hirya no hino nibyo biringiye nibyo bizera ariko nyamara ibyo byose ni ibintu bitumuka ni ibintu bishira n'aba mbere bari barabyiringiye mu gihe cya 1990 kugera 1994 ibabuze kubita barahunga azererisi kuki sabye ibyabaye kuri bariya bitaba no kubandi ntabwo bariya aribo bari babi abikigi aribo beza imbere y'Imana twese turi abantu twese turi abanyabyaha imbere y'Imana turi babi nta bwiza bw'Imana butugaragara ko uw'Imana ibonamo umwana wayo Kristo ni urindwa ni na utabarwa ariko uw'Imana itabonamo umwana wayo Kristo ukuri kumana ni kizira n'umwijima n'umunyabyaha kugira ngo abantu batabarwe nuko umubare w'abatsindwa mu mitima bakemera ko ari babi abanyarwanda bafite ikibazo kimwe bafite ikibazo cyo kwiyorobeka icyo nicyo kibazo tugiraho tugeze yose twigira abatagatifu tukirarira tugashaka kwereka abandi ko turi abanyabwenge turi abantu baciye bugufi turi abantu bubaha turi abantu beza turi imfura turi iki ariko uwashotora uwadushotora gusa ushotoye cyangwa se nka gushotora maze ukareba ukuntu kamere y'ubugizi bwa nabi inyihishemo ahita ivumbuka icyo rero ni nabyo biri gukorwa ibyo biri gukorwa abantu birarira bakiyemera bakigira imfura bakagira gute ariko wakora kuri point y'ibyo kamere yitifuza maze ukabona ubugome bumwihishemo niyo mpamvu navuze ngo ibihe nibyo bizigisha abantu kugira ngo abantu batabarwe umubare w'abababaye umubare w'abashaka gutabarwa umubare w'abagowe wabumva kubavuga bati ahangaha ho bigeze ni Imana yonyine abageze kuri urugo rwego kuri iyo nivo uko bazagenda baba benshi bisuganya biyegeranya biyambura wa mwuka ngayo nguko rero ni ukuvuga yuko ikizatuma abanyarwanda batabarwa ni ukwikubita ku gatuza ni ukwikubita ku gikiriza ni ukwemera gutsindwa ni ukwemera kwihana ari uko umuntu yumva ko ububabare bumuremereye kandi bumurenze icyo gihe uko gutabarwa kuzaboneka ariko nimba bitameze gutyo nta gutabarwa kuriho na gatonya nta gutabarwa kuriho na gato mu gihe cyose umunyarwanda aho ari hose yumva kihagazeho yumva kiyita muzima kandi imbere y'Imana tuboneka nk'abarwayi abana b'abantu tuboneka reba muri Kongo barababaye abanyamurenge abo muri za Nord Kivu barababaye abari hirya no hino barababaye uko kubabara niko kuzatuma ducishwa bugufi kugira ngo abantu bihane ndaguha urugero Abisirayeli igihe cyose bageraga mu byago bakagera mu makuba ushaka kukubwira ko ari cyo gihe noneho batakambiraga Imana ikabatabara n'abanyarwanda igihe cyose batarakubitika sawa sawa ngo ubwiyemezi n'agasuzuguro n'inzangano n'udushyari abantu basitokinze bibanze bibahinduke maze bavuge bataho dukeneye gutabarwa kw'Imana icyo gihe nibahuza umutima Imana izahindura amateka ngayo nguko kwari kugira ngo nsubize ikibazo umutwe w'ijambo wavuze uti twakora iki kugira ngo dutabarwe cyakorwa no gukubitwa no kwikubita ku gatuza kandi nabyo ni impano itangwa n'Imana kwihana buriya biva ku Mana usa kwihana ndarangiza mvuga mu buryo bubiri hari ukwihana umuntu yihana kuko ari mu byago ari mu makuba bikamutera umuntu kwihana hariho no kwihana guturuka kuko umwuka w'Imana yatushije umutima w'umuntu akamutera kwihana ko kwihana uratandukanye kandi icyo gihe umuntu agatabarwa ariko Yesu arangiza ubutumwa bwe yavuze ibintu imigani aravuga ati umwana umutoza kori n'umufarisayo uri umufarisayo yari yemeraga yitwaza ya mana yasengaga n'amategeko ariko umutoza akore yikubise mu gatuza avuga ati mana sinkuri no gutunguka imbere yawe mujye abanyarwanda bataragira kuri iyo revo yo kuvuga ati mana ntidukwiriye no gutunguka mu maso yawe turi babi turi abatindi bo kubabarirwa turi abanyabyaha n'ukuri kwihana no gutabarwa ntibiragera ariko uko ibihe bigenda n'iminsi uko igenda aho bari bahababarira nibyo bizagenda bituma abantu bavuga bati aho ngeze cyitse intege kwihagararaho n'imbaraga zankorera nakoreshaga n'ubushobozi n'iki birarangiye aho ngeze nkeneye Imana urena n'ujyana muri ziriya za gereza uzasanga abari bari hanze kera bigiraga akarao kajya he bica bagakiza ariko muri gereza barasoma bibiliya abandi nabo bacika ku icumu ry'urupfu benda kwicwa bagira ayo mahirwe yo gucika aho bageze bakavuga bati Imana ashimwe kubona undoko ya maboko y'abagizi ba nabi gutyo rero icyo twakora ni ukwikubita mu gatuza tukavuga duti Imana turi babi turi abanyabyaha ikeneye ubufasha bwawe no guhindurwa nawe banza udukize twemwe erega Imana ishobora ndakiza igihugu nabo ubwo bari nabo atari bazima ahubwo ikiza no kwibanza gukiza imitima y'abo bantu bari mu gihugu ko imitima ikize bari mu gihugu igihugu bazakiyobora neza ariko guhindura igihugu abantu imitima yabo ari mibi ikwa gusubira muri bwa buzima bubi n'ubundi
nibyo navuga ngo Imana yavuze mbese yakuraho ndi igashyiraho abantu bose ijambo ry'Imana muri Mateyo 3 abiri havuga ngo umuntu wese utazumvira umuhanuzi ari we Yesu utazumvira amategeko y'Imana azarimburwa mu bantu izi ntabwo mu gihe wowe ushinja rora ngiye nkagushinja ngo wowe wakoze icyaha kundusha ariko wowe ngo ntibakuvuga ngo ntabwo bikunda Imana ihereye wowe urashinja mwene so kandi nawe uri umunyabyaha nkawe aho kugira ngo nyine mwikubite mu gatuza mu mwene twaracumuye koko Mana tubabarire ubabarire n'igihugu cyacu ariko ikigaragara nuko na wa mwana w'ikirara yaragiye ahamenye yuko yangije kandi abona ko nta kamaro bimumariye yaragarutse atereka ngende njye kuba umugaragu wa data ahubwo ariko aje isaramubabarira iriya ni story tugaragariza nyine impuhwe z'Imana iyo wemeye ikibazo cy'abanyarwanda bazi ko bose bakiranutse buri muntu wese akurura yishyira buri muntu wese atangira akantu ke ngo niwe ngo ugiye gutabara abanyarwanda ngo kandi ntazi yuko ibitoki atunga bariya wenyeze umutunzi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga Imana rero ni gufasha abanyarwanda kugira ngo nyine bose bakinoriginge ko bacumuye ari abacumuye kera ari abacumuye ejo bundi bose niyo mpamvu Imana itwihorera avuga iti reka bakuza gutya nk'abisiraheli abisiraheli hageze yo bangahe ntibashobora gusa bitotombera mu butayu kandi Imana yaje uribuka abisiraheli ukuntu Imana yagomeje umutima wa Farawo igakomeza iwukomeza kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo yereka abisiraheli ifite imbaraga ibakuye hariya hantu ariko abantu bibagirwa vuba nk'uko wabivuze Imana rero amagambo y'Imana ni menshi atukwereka yuko Imana iba yifuza ariko tuyigarukira kugira ngo tugarukire na dukize ariko byose ikorera muri cya cyubahiro cyayo idashaka gutanga ntabwo ishaka gutanga ikibazo cyayo niba ushaka kwikugarukira banza uce bugufi before his mercy kugira ngo ishobore kukuririra birasaba rero abantu nyine nubwo basaba benshi ariko abantu bagakomeza bagasengera imitima y'abanyarwanda ngo igere hahantu imeneka yumve ko nta handi gutabarwa nkayaza buri bwo gutabarwa kwambi kwabahe Imana yari mu ijuru n'isi niho gutabarwa k'umunyarwanda kuzava ariko bitewe nawe yuko nawe yibutse ko hari Imana itumye akiriho ahumeye kugira barashize twese ariko uriho uyu munsi kubera ko Imana hari icyo igutezeho igihe utarakimenya rero mucyo ntabwo tuzatabarwa icyo nicyo twebwe nk'abantu bagira ubumenyi bwo ku ijambo ry'Imana dukomeza gusaba ngo Mana hishurire abanyarwanda bamenye aho bagenze nabi ababyita ngo barashaka kugira ngo bagaruje ngo bararwanya nabo barwanya ni nk'abo kuko nabo bararwana ubwabo nabo barwanya ugasanga nta musaruro bizatanga. Imana rero dufashe kugira ngo ni ukuri aya magambo tuba dusomye agire umutima komangaho, kugira ngo Imana yo n'izi abizakoresha kugira ngo ubikoresha abantu. Nanone Imana ikorera mu bantu kandi yabafite bigabibike, ariko tugeze ko Abanyarwanda baca bugufi. So igisubizo nk'uko wagisubije ni uko bikomanga ku mutima bagakizwa. Imana irashaka ko abantu baca bugufi bakamenya ko ari Imana, bakayubaha nyuma nayo ikabasubiza igihugu.
Ndumva twasoreza aha ngaha rero kuko n'iminota yacu irarangiye sinzi.
Yego.
Gusa ishimwe nimba hari ababyumva ibyo tuvuze bakaba babishyira mu bitekerezo byabo bakabitekerezaho. Ni ukuri igihe cyose abantu bakirebera mu ndorerwamo y'amoko ngo turi abatutsi bariya nibo babi, abahutu bati bariya abatutsi nibo babi, ibyo byose Imana nigomba gukora deliverance ibihe bikazigisha Abanyarwanda kuva mu moko aho batarebanira mu mazuru no mu misaya no mu gutungana agatoki.
No kuvuga ngo uriya niwe wakoze icyo kurusha yewe, cyangwa se ngo ibyo Imana ibafashe, kuko ureba ukuntu buri muntu yita bahimba n'amazina yandi mashya, ukagira ngo ibyo byose ntacyo bitanga ku Mana, byongera ahubwo kutugabanya no gucamo kabiri. Reka turasabire, nta n'ikindi twakora twebwe. Musoze amasaha yasimbo arangiye, reka dusoze. Ndumva wasenga tugasoza maneka duhumurize.
Yego, dusenga Imana. Turagushima Mwami Imana, urakoze kuri Imana nziza. Ibibera munsi y'izuba byose urabibona, imitima y'abantu urayizi, ntagishijwe imbere mu maso yawe. Ibyo tudashoboye wowe urabishoboye. Pawulo yavuze neza ngo nifuza gukora ibyiza, kamere ye yifuzaga gukora ibyiza ariko ngo agasanga ibi byamutanze imbere. Urugero yatangaga rw'amategeko arwanira mu mutima nama. Si uko Abanyarwanda bose ari babi, harimo abeza, hari abakumenekera, hari abagutakira, hari abakurira, hari abakwinginga, kandi bakundana bafite umutima w'urukundo. Nibura bamere nk'icya gihe Aburahamu yakwingingaga akubwira ngo ese muri Sodoma niyaboneka abakiranutsi 50 wahababarira? Rero turizera ko hari Abanyarwanda bakubaha, bagukunda, ubarebye mu mutima Mana batakuryarya. Kubwo kukwizera no kugusenga no kukwinginga, bingingira bene wabo nk'uko na Daniyeli yingingiye ubwoko bw'Abisirayeli, ukamwereka iby'iherezo ry'amoko ry'ubwoko bwe. Aba ariko natwe Mana udufasha kugira ngo twe ku biciro ry'imigani. Ni ukuri isi yose ngo imenye yuko umunyarwanda hari yananiranye, ari umugizi wa nabi, ari umushimusi, ari umwicanyi, ari umugambanyi. Icyo cyasha ntibasha kugikuraho wenyine, papa. Birababaje kubona abavandimwe bavuga ururimi rumwe, bangana urunuka, bahigana, bicana, bagambanirana umwanya wo kugira ngo bakundane, bashyire hamwe, bafashe. Uwo mudayimoni rero wahagaze ni wowe uhazi, kandi ugomba kumukuraho. Uwo mudayimoni akoreramo bose ugomba kubashyiriraho iherezo, akajyana nabo. Amaraso mashya ahisha izina ryawe. Bitubisabye tubyize kandi dufite ibyiringiro yuko imbere ari heza, uzagira icyo ukora mu izina ryawe ryera. Amen.
Tu